Wewe ni wangu wangu mokosi. Nakupenda sana usiniache. Wewe ni wangu wangu mokosi. Nakupenda sana usiniache. That's mine on my face every day. Sweet love that puts mine on my face every day. Na 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 na, oh na 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 na. Wewe ni wangu wangu mokosi. Nakupenda sana usiniache. Wewe ni wangu wangu mokosi. Nakupenda sana.
The world has become something else. No more peace again. The world has become something else. Devil worship everywhere. The world has become something else. No more love again. The world has become something else. Devil worship everywhere. You are the reason.
Wewe ni wangu wangu mokosi. Nakupenda sana usiniache.
I'm building my strength in Christ today, cause I don't want to cry tomorrow. I'm building my strength in Christ today, cause I don't want to cry tomorrow. Every day is on the way.
Wewe ni wangu wangu mokosi.